combine your strengths to enjoy muda huu. No more stress, no bad mood. We combine your strengths to enjoy muda huu.
No more stress, nisitaki shida. Ujiangalie, kifupi sina muda. No more stress, kinibwaka haina shida. Nikunganganie, waniweka dia nida. Na hivyo vikodi kodi msini sumbue. Najichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo, ili mradi npumue. Wacha nfosi fosi Mungu tundo fungue.
Kushindana mashindano, mie siwezi. Kupambana mapambano, mie siwezi. Eti kutwa marumbano, mie siwezi. Zangu jua na goti, na mwache mwenyezi. Kifupi no more stress, no bad mood. We come back in stress.
Kifupi no more stress.